kutoka kare ninafika mungeni mu Afrika sikini chape ni nteke yava mumuli wenteke ya mwanansama kwa mungeni heko na sala holo kuchechi liose ni tuketa bata shire jepo nefa ya kunuma kufisha lafika kosa shipikisha ingata mwana kashi no kusapoja eliashi awele sami pale kale mibali kila fedeose mufimfi na mulubuto musansa na mufilamba mufimfi na mulubuto musansa na mufilamba.
Paka kumpela lesa na pala. Always be happy, man. I told no quiz.